Ngezinja bopastel cabanga ukuthi ngubani hey angisaphela phila nabo screw abo gunman sokwenza ukwali casket mangishanyela uyangishwayela uyangibhedela we wena bo ungenzi njani makangakhuzeki umashamplani yahlokoloza yena uhleza neplan unespinning zosprang ngengasi lockdown ngayisuka Monemali uzibheke Monemali uzibheke Uthenge Upeche Kothi ungayisi namagrotmani
Okhuzwayo
Ma umutsha uzibheke Ma umutsha uzibheke Enhlekini ngawe Ufuna ingane Muva buka sonyathela ingane Enhleki yini labe nisixoshela ingane Ngoba isikolo ngisuke kubulawa yingane Enhlekini ngawe Ufuna ingane Muva buka sonyathela ingane Yini labe nisixoshela ingane Ngoba isikolo ngisuke kubulawa yingane Sixoshela ingane okwesaluni ebhedayo Minyaka cool girl ngathi uwothengayo Funa sihlekele amajoke akaKenya uyasidisturb Tina sibheka amashisa trackers Futhi madlisa wangadlisa okwe-virgin Tina schedule wena usemabhantshi Sibajwayele abakhohlwa ama-wallet endlini Dlala idlala ufuna i-speed point esporti Suku uyaclaim akathelwe ngebhakede lama-ice uyafeda Suku uyasikhenya Bheka nabo lavi sebafuna ukusifeza Yini labe nisixoshela ingane Funa silambe loku kuboshela ingane Enhle kezikhiphane Wawuzenza inja lesipha usifakela ama inja Ash enhlekini ngawe ufuna ingane Muva buka sonyathela ingane Enhle yini labe